agbala aka n'azụ anyị. Onye jiji ga-anakọnye ji n'anị, ọkwa ọnụ ga-ekwu. Mana ọ bụzi onye agwaziri okwe n'ụọ, ya bụzi na ọkọkwu ekwukanụ. Kweke Oh, no, 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 no.